T-shirt, T-shirt, nie a black 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 T-shirt, nie a black. Nasi wote tunapenda black, hata jacket ni a black. Dunia iko diverse, kila man anapenda cast na us. Bass kwa bass, lakini usijudge. Huku nje ni kubad, lakini kuna light in the dark. But I'm glad that with a little work unageuka piece of art. Every day I forgive myself for the decisions I made last night. The male lord and the female hug are one, but one is stronger. Remember, you just don't wake up with this bounce. You gonna earn this bounce. This shit come easy to me, but some stuff I work for just didn't come for me. Eras come to an end, even Genghis Khan is dead. For now, I'm him with a new dream and a new dream. Na t-shirt ni a black, 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 t-shirt ni a black. Nasi wote tunapenda black. T-shirt ni a black, 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 t-shirt ni a black. Nasi wote tunapenda black. Galo ni mdark. Gaze on your back and shake that ass. Shake it, shake it, shake it. Na kama huna, fake it, fake it, fake it. Hata keg tunapenda ya black. Madame like skins, lakini deep down sisi tunapenda madame wa dark. Usimalize your luck, utage kwa the ugly duck. Nilikuja nika hack the girl's heart. Na sasa nishageuka nika kuwa a jack. Nika jaribu kuji jump start, lakini nishakuwa good and bad. Boys ali come kuni tupia mangumi, lakini nika zidak. Nika msioenda put some work. Your game, haiezi work. Believe it, haiezi work. Kama kujibuya, haiezi work. Kavile nimefika kejani na mbona kiateka yano hama. Ati navuta mangwai sana. Kiateka yote ni garama. T-shirt ni ya black, 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 T-shirt ni ya black. Nasi wote tunapenda black. T-shirt ni ya black, 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 T-shirt ni ya black. Nasi wote tunapenda black.